ifeanyi chukwu onweghị ihe yiri nna omemma chukwu onye na-ekele mgbe niile so ya bụ chukwu naanị gị ọ Chineke naanị gị ọ.
Every day of my life, it's a joyful day. The blessings of the Lord is all that I see on my way. I've got life.